Я рэпю тэфан зэм, с гэнгэм бэнг, я куда нам дэм. I can't believe these days, не только чель, как у Джона Дэм. In a day one, спеке, мори он зэнзэ. Маденге, мадинго, плас, мапинчи, вам куру панчэнга. Reputation is M, bang, I'm bang, yeah, kujana ndenga. I can't believe these days, nitoka jail, kakujona demo. In a day one, spekade, mori wa nzenza. Madenge, madingo, plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga, zile kalikali kama chuzi za simba. Nabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mujificha wapi, muanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. West did she alive, mili kwa radio street na party party. Nye mkivichwa napi, mini wrong rende boy machachari. Say to my face, unapiki na nani. Oh my gosh, samahani, mitishaba nomboka plus kugali flani. Hizi side miracle asifanyikangi, msiali ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali, na usichangai mwana juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane, in case your jaduta perpetua. Serial killers are fighting each other, in short to make upgrade weapon. Fake ass niggas, backbiting haters, kazi niko update status. We would juni siri pepa chasers, kwa pila bus station, BS adi afya center. Miss Jazzy was there, Mookie ni cross uta Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja, asipate mbogi kokeja. Fine girl looking with same up here, nije shepsu wa feds in Kenya. My young zuni penda, shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle, ata tukua chie working castle. Manager alirudisho home to promote alidek with Josh in person. Niko kubera mando, pale Instagram I wrote this caption. Munga mute mbea na matua, mata nisipo blacks na kujo na tofu kihasho.
Siendi, siendi, wambio watafute plan B. Ndio nikuje watume kwa pay bit. Nyima promoters wapendi, shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi ka weekendi. Ongea bass what you can be. Appearance 10 G's. Nikizota hawa pendi. Inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mona mengi. Mbaka manugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Namanisha kwa radio na telly. Hey, revenue looking crazy. Ndakodesha kabenzo na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be serious. Bullshit trending. Hey. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. Na kwanga raw on the low but neza banda boy. Kidogo ni kanya mbanga boy. Nikiwa mtoi niko na ganza toy.
J-A-Y-J-E-Y
JJ the DJ. Pole pole.
Ya reputation is M, gang and bling, ya kujana ndenga. I can't believe these days, nitoka jail, ya kujua na demo. In a day one, yeah. Mori wa nzenza. Madenge madingo, plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is M, gang and bling, ya kujana ndenga. I can't believe these days, it's a change, I could do it. I'm not doing it, okay? But you don't think that.
Tano, nane, yo, welcome to the dream, I could talk about block. Yeah, need to get rich. To a mocking shot. To a mocking shot. Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich.
JJ.
To mocking shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kubuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. As in I'm right to what's wrong. Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mocking shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kubuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. As in I'm right to what's wrong. Sasa nalipa watch nikipull up na kirifle. Sasa tina tenti na fumble. Fumble. Watu wao wanachiki community kama ma idol. Wanatupenda juu tunaenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nikaseti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Mapoi wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndom. Niko safe niko fit this zone. Bazi ni show venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi shiz natoko kwa mpole man. Yo amo tapangwa. Bresh yoko stick na mgun. Huko east ama tamangwa. Pereka huko kitani. Tajali au talambwa. Mkono zime tight msata ni try ata ganda. Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To a mocking shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Nade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. As in I'm right do what's wrong. Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To a mocking shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Nade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. As in I'm right do what's wrong.
Na mina da izo ma trophy. Na kaunan o ma ganji man. Mina da ikuwa na profit. That's why mi kwa kwa office. Men in black tume rock ma coat. Lately milk stress my naughty. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake ya majabu na hit beat ni choppy. B-boy suicide my trend na suicide my subject. Na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red cap carpet. My fan won't appreciate talent. I did they wanna blow your trumpet. Shash, iko chokwa chalice. Mina chikil, close your curtain. Na missy them my ops. Wajue villain, draw your pattern. Ukudeli si run my ops. Na, unless than ni suckers. Dukumbosi uleta fracas. Come on, drill, close your chapter.
Aye, aye.
Tulikamna timba kutoka kwa block. Yani to get rich.
Wewe ni nani? Wewe ni wakina nani? Ati umetoka pande gani? Wapi mtani? Mbona nika ujulikani? Buda, umekaa na kina nani? Mbona unakasa mabani flani? Unakaa wakilimani? Umefikaje Kasarani? Buda, umejileta pabaya. Wacha ka kitu neza kutetea. Hata magova ndo wale wabaya. Nampaka kitu na anatembea. Life si fair. Lazima vijana washibe jumaisha ilisha tulemea. Uwezi compare. Kama uliweza kusoma, usikampu nisomea. Kenya ulipewa misi na wengine lazima tusake. Kenya ipatikani kwangu, lazima ipatikani kwake. Nalenga chai walai ni haso nipate mkate. Batimbaya mini hate siyezi kushiba na mate. Mwisho warodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram. Mwisho warodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram.
Wewe ni nani? Katu kujutu na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini. Hata mini naibia gana MCSK. Nikikupona na nunuwa makali kwa moka na wizi. Hata misi expect. Unaona mabati minaona nyumbani. Kacheze mbali buda hisi estate. Mbia koka hater bado na tafuto. Manze na stika liko. Wanteta mini na vitumbili kubwa. Buda dick na ego. Hadharani ni nanjora. No face utadhani ni horror. Sino kora wa kuchora. Kukusorora before kukupora. Huku ni kazi na sala. Hazina kuna kulala. Wametukazia sana. Mindo na kanga na ganji ya chama. Niko na gari ya pana. Lakini Benz tukikuja matanga. Fala fala na kwara. Tukamvunja mifupa kwa kumsamba mapanga. So labda ni pingu labda ni panga. Vile itakamu kianzi shangori naongeza irori. Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga. Vile itakamu kianzi shangori naongeza irori. Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam.
You gotta know how to move in the city. I walk with a limp, I got money in the shoes. She got them drooling the size of the titties. But they don't know that's where she keep all the loot. Can't make a call in the middle of traffic unless all the windows is up to the max. And even then I can't even relax. I know how them niggas be moving
in packs. I swear we move with the best. Ninge wapora ba mama makomi and told me to rap. Mini na mbogi Kisumu na Robi na Kuru Mombasa they call me Sultan. These niggas they know me, I'm a hustler homie si break. Na siogopi na minko territory yenyo hapa chogia neza pigwa slap.
Tani korada nkitoa mpesa alafu natoa karibu na stage. Pande matatu ndo wasinifuate tukware na donda jumisi na change. Nikidondoka na kanyaga kubwa kubwa kama sazi meshapita 10. Juwata jirani nikawa kuchui usiku kumbuka wa shapi gashem.
He rende ni wrong, rende no nonsense. Soso na joga ni nani wata blame. Romi nafanya msupa kuwe ratchet. Kumbia na plan kukukula ma chain. Shika kingdom na washe unarochafu Mr. Kiyo chain.
Kangi ayala na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gatni kila lo ya jana. Jokson yom na tupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Kangi ayala na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly nili wadanganya.
9 months unatake kudeliver. Tukone urumo kwa nlesu na mimba. Kwa east imepeleka vjana wengi inda. It's high time Kenya iku illegal. Niri wangu shake inde CBD njoka kwa rada ukikojota kushika. Mister at least try joku behave. Staki damu mwakiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta maka mna nfota kwa duka. Stepa muka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakundwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta. Mbepa siufungia gunga kuna ni Sunday msaeja wamefunga. Mi flip ka beats Africa niliwachia hip hop squeeze mana dream. Mabiza mtini siupiga kwa nisi hata jaja lipadon kila. Splash splash tukifika itoka ina spark ma op wanaitika. Trap trap tu satisa ni mboka nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subri kinipita I think kwa yora unda scene ilibigwa. Bruce iliskika street iliwika black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita nikami wandika izongo mako pipa. Kudus informa though I couldn't pata nilikuwa na operate na bipa.
Kangi ayala na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya na gatni kila lo ya jana. Jokes on yum na tupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Kangi ayala na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly nili wadanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja. Daily, koro 19 ilinona. Cyber wronging, different locations. Wallan, na doing it normal. Fake kings, nazidi kuwa winda. Koli Daniel likuwa mitikuan hido dimba. Pengni Ayela, supu, manz na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori likuwa nabunga na insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo, I wish ninge kwa KPLC. Arif, alipu MCA, saini MP na rapping UST. Siku miti yo msichana, no no, nilidate yo vagina. Dutch, kuna manzi mdechu, ushaimu wanikanga kwa mneti ya bana. I was high in school mana driller, tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa date zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Ina maboys kise huko ngongo, walipanua rikose yo na manufacture Richard. Pengni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara.
Tano, nane,
rap na Iran bila haya, na gati kila leo
chana. Kwanini kesho,
jokes so nyum na tupima, liars, manziori nini mnafanya.
Kesho tunatoka vene rojins
Warazi walipuma fire. Exactly vili watatani.
Tano, nane,
Pengni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara.
Kwanini kesho, si kesho tunatoka vene rojins. Zima East bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana, kamizi size that try ku resist. Tunatoka vene rojins mzima East West mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana, kamizi size that try ku resist. Kwa wala ni recognize mini big boy uno. Kwa zi since bado unakangwa, ata kome visha judo. Manambli tunawa round, nika tunacheza ludo. Fresh wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Ama riza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa ma local tags. Mahita kuendeni uko, sifanya kitu juu ya mafans. Tuko top juu ya KCC, ma officer mzima tunawaping. Kipa B-O-C-O-D, battle royale kwa hizi streets. We ready to risk a touchy bali, ya tuna pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo wa geti kali. Tuko sharp na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Tuko sharp na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hautafuti do. Tunatuko vene rope mzima east bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaku ni mtuna
bishu. I don't want to make a so tired but I'm going to
do this. JJ the DJ.
Vila mabuda ni congratulations. Finally mabuda lando graduation. Memaliza. Vila mabuda lando graduation. Vila mabuda lando graduation. Vila mabuda lando graduation. Memaliza. Vila mabuda ni congratulations. Finally mabuda lando graduation. Memaliza. Vila mabuda lando graduation. Vila mabuda lando graduation. Vila mabuda lando graduation.
If the product is clean, my lips go numb. I hope my team will meet demand. Sipping tequila nko pale Milan, usibonge na pigs, yo sare ya ram. Nakuja Uganda, can't wait to land. Hii ni banger, you can't wait to cram. Go show Donna Diana, kuja kuhang, nika mshow ukikuja, we kujo kiran. Sisi si uchafua, na venye siwa gatu mengara. Mpoa, hakuna cha foreplay hapa, we kuja kama umejidara. Naibonda itarudi kwa garage, usibonge bauta jiembaras. Mutura, namara, purura, kwa barabara. Hii ni Afrika man, usitubebe vilights. Tuli graduate kutoka kwa green, squeeze it na piga ma white.
Piga ma buda ni congratulations. Finally ma buda lando graduation. Memaliza. Piga ma buda lando graduation. Piga ma buda lando graduation. Piga ma buda lando graduation. Memaliza. Piga ma buda ni congratulations. Finally ma buda lando graduation. Memaliza. Big up my Buddha Lando graduation. Big up my Buddha Lando graduation. Big up my Buddha Lando graduation. Mama Lisa.
For sure, for sure. Wuzu is a tool of destruction. Duke of Islando. Friday man them Q Ramptons. Isend, resend, isiende. Nishari set nangos. Nandos na jitreat mangos. Designed ku kill Q fashion. Utasikia mungarepe wa sub juu story kani guwap mulare hapo sawa. What baba, zile za ki ajab. Vinya kigawa nyapu ngo nare kwa kekawa. Dab step, killer step, dab na adabu. Power nap juu ya net kama power tab. Piga galb, graduated yuko galv. Na 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 na. Still I'm living my dream. Nataka benzo na bima. What you talking na nini? Neza kwe
kwa pens na unazima.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa.
JJ the DJ,
life ni bure, survival lazima.
Kuna msia luza pena juwa lipura, tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena, do tunapurura. Ati niaje dosha na roll na manzi na nichura. Niaje na nidosha, tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall, na nijua chingri. Oko wapi ni kuna ndenga na sidi kuara. Fuck it, nilifall in love na nigri. Usoe toka mbishchege, hiyo ni swara. Avoid those people, nili jam sansia kahepa. Avoid those people, Adam nili kwa materi but hange penda. Avoid those people, I'm calling Nairobi still na roesa. Avoid those people, kuna madhani ya mwekoti ya kibeti but hange ni thategi.
Kuna sema nini brother, tumemwoket kukublaze blaze.
Na sweeties unirunda na be, pere mendez itakurunda re.
Saizo kani kwa macho nyanya, litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga sway, motherfucker from yesterday. Bada Silas Madrid mucha pambaka na nitabe. Anadayoni ona beza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wa kule vumbi si atfiki bay. Quality shook in fact usikuja kuna idea scout toy to kiss. Drill team kuna sisi wazee alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu two pinkies kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washa maforen every morning tukiendanga kole. Nikiwa madrugs mi keep it simple bo wezi pata vasca ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Ushaibu analyze kini kapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi ya lingia box ni mponeo mali na villain mekonda. Mtani ni genje, kopro na geri, wana different slogan. Slim alibambo, belly nitoka, na boya katoka. Tuesday morning, nishawa shakishada, ndo munga napiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao, safa na shinda mbona chafuliza. Mina mastana ni hotbox, msala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax, eh, sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha, juu wakati mempita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha, survival lazima. Nilikula mali ya njoro, njoro lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswele ya mtambo, rameru na sauti ya likiba. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, sharp mifika.
J-A-Y, J-E-Y,
goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, sharp mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonti December. Mini mirako baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, kashika stoki yote katinga the wera. Kuna shugli ita kagi mbogi, bado kifu wa ibishagi hodi. Nilichoka gana window shopping, skizi wanalipa ni ovalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, weziro na sisi Julie trip. Wesi guangi buda weni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na nikona side chick, raboni na stew ina kari. Heni na kopu juu weekendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kuni handle kasufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid my follow me jaa, ujinga ni gonja kupona ni struggle. Nikipula plazimo uta notice, mi wone kana cut all in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Miu roll incognito, jito nanya mfuko nzito. Madigaga azambao jumiwa na avoid some people.
Unafaa kujitunga wa dingo na makago wanga za imbo. Makarao watapiga na pingo na dubis na machingu. Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Kula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, na avoid your risto. Unafaa kwa avoid those people, watakuwekea mchele kwa disco. Watakuingia mbosho ukisha chemsha, unafungwa chipo. Yule boy wa snitch, nasikia yeu ndonyo info. Anajua na mafaivo ndio kwa maana yeu tembe yanga na pisto. Oh oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo. Itabidi ni yanze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors. Natembe ya mtani kitiptosh.
Avoid those people,
avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula mulo nisansi wakaheba. Avoid those people, avoid the cold Nairobi still naroweza. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people,
JJ.
Avoid those people,
DJ.
Nabana mamblena kaziki, I just do you mepiga tiki. I keep it to 100 and fiki at a 50. Send them shots, tuna pull up na big. I so short, nisi linki, mafeza kiliza. Nisi digi, nisi mouse, nisi miki. Bage, petna, him ziki. Tunabana mamblena kama ziki. I just do you mepiga tiki. I keep it to 100 and fiki at a 50. Send them shots, tuna pull up na bleaky. Ain't social, nisi linki, mafeza kiliza. Nisi digi, nisi mouse, nisi miki. Bage, petna, him ziki. 254 sindo real deal rappers. Hottest on the big deal rappers. Super kama MC Marcus, Mbogi uski, Johnny Taffa. Ukitry uski uta colors. Road rock na mziki na balance. Bad boy wana dice na mana. Sabonga na banga, sabonga na jealous. Shank yangu iko mfukoni na mreshoka na die kudaga. Koi beat neza kilama rapper, but just die kutejo for murder. Nakumbuka last time blena libonga alikangwa. Nakumbuka last time blena libonga alikangwa. Tunabana mamblena kaziki, I just do you mepiga tiki. I keep it to 100 and fiki at a 50. Send them shots, tunapull up na bleak. I ain't social, missy leaky, mafeza kiliza. Missy diggy, missy mouse, missy miki. Boyage petna, him ziki. Tunabana mamblena kama ziki, I just do you mepiga tiki. I keep it to 100 and fiki at a 50. Send them shots, tunapull up na bleaky. I ain't social, missy leaky, mafeza kiliza. Missy diggy, missy mouse, missy miki. Boyage petna,
Monday to Monday, no days off, tunajua the mission. Tumebeba cup every season, rap and tap to KM ni bingo. So we get in a good condition, beat me a chain bad condition. Yo flow in a boy na bo, big boys to me mock na my new edition. So I always do my thing, that's why you see me on television. Aye yo, drop a bundle, get your guap outside your mission. And I always do my thing, that's why you see me on television. Aye yo, drop a bundle, get your guap outside your mission. Mission, 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 mission.
Aye, ikiatibika nyiga sikuwa tunafix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Scream. Na mi sina side part, siu piga malin. Piga lean,
piga lean,
piga lean. Checky right, left, uki piga lean. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi, misi kapenta bap mi upenda kudrill. Woh, ikiaribika nigga si kwa tunafix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Scream. Na mi, sina sight but siu piga malin.
Piga lean,
piga lean,
piga lean,
piga lean. Checky right, left, uki piga lean. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi, misi kapenta bap mi upenda kudrill. Tano, nane, boom. Aye, ikiaribika nigga si kwa tunafix. Budo uneza kamia tips. One mi neza flip,
neza flip.
Ni Nike full steps, checky kicks. Wapo dai kuhang na nyinyi, wana dai kuhang na sisi. Hi gang, iko strap na mashadas kwa kwa wingi. Kwa drill mi kwa jangili, that's why mi upiga mask ndo ustwe ni mimi. Kila kitu inenda smooth na ina move kama shini. Maguno jipin matool so si act jovi silly. Kila kitu inenda smooth na ina move kama shini. Maguno jipin matool so si act jovi silly. Ilechana na ma rolls squeezy John makora key. Tukisnadi joe kwa scene so unajua ni ma double V. VVVIP aye. Nikpiga lean so unajua una follow me fam. Tukpiga lean so unajua una follow me. Ikiaribika nigga si kwa tunafix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Scream. Na mi sina side part siu piga malin. Piga lean, piga lean. Checky right, left, uki piga lean. Usishike hadi tenje iki ring. Misika pelta papi.
Jesus na kanyamo Piran diamu na ranyam bitch Ndulan matisha na nintush Fox na famwe zindu
Zowe
Zowe Uchak shambugi itapote
Zowe
Maduki niponde asis kusote Tirin Jesus na kanyamo Piran diamu na ranyam bitch Ndulan matisha na nintush Fox na famwe zindu
Zowe
Zowe Uchak shambugi itapote
Zowe
Maduki niponde asis
So it's cool. Ile speed yenye udi jana nipeleka nayo. Not even the water can cool us. So it's all about JJ the DJ.
JJ, JJ, J A Y, J E Y.
Tirendaxis na kanyamo, piran diamu na ranyam bitch. Ndulan matisha na nintush, Fox na famwe zindu.
Zowe,
zowe. Uchak shambugi itapote.
Zowe,
maduki niponde asis kusote.
Tirendaxis
na kanyamo, piran diamu na ranyam bitch. Ndulan matisha na nintush, Fox na famwe zindu.
Zowe,
zowe. Uchak shambugi itapote.
Zowe,
maduki niponde asis
Let out chinga to be for real I'm not vegan, I'm gluten free Miss him jerry wati guten morgen Kutwa morning mimu jehuri Nzagi kwa shodo kwa balalu Ishidi mastingo kama waru Gangi melandi ya tusupu Bangi melandi matawi ya juu I'm sorry the last time Kole nilikosea But it will happen again Chocha ya mrasa Bona lipotea Bahati tu manze juange mlein Kwa ringe kwa disaster Abari ya kujiko jolea Lia lia Fikiria Complain Meno 32 and then maintain Burisho wakanero mastu na iman Chamu tanyo na damu kama onyanchi Stories are obvious Wanga na branch Mwanaume haufai kukula lunch
Wacha Mziki ni business We Nena nilika Album spray ni pizza Nagandamiza
Niko daily mboga niko mzozo Suspending ya tizile za unyonge Denge kama ni bonzo Ni mshie Ni shonde Domani vakota mavoglo Mapensi achapo nje Dema kinona vyovu Mpesi mwapitia konde
Tire ndaxus na kanyamo Tira ntemu na ranyam bitch Ndulan matisha na nintush Fox na famwe zindu
Zowe
Zowe Uchak shambugi itapote
Zowe
Maduki niponde asis kusote
Tire
ndaxus na kanyamo Tira ntemu na ranyam bitch Ndulan matisha na nintush Fox na famwe zindu
Zowe
Zowe Uchak shambugi itapote
Zowe 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 Ni kujena doski ama ni akimu
Zoe
Sipu wako akiwa na mimi anazima simu
Zoe
Kivela lazima kiwake hata kiwe ligo
Zoe
Yo, yo, yo Kisikia bro ameni kamia home Joy your form nero kama no Super mbono na haga bigi na hauna ganju mekalia do Mwite kss kamia form Chaini zote mchanganyo Tire ndasus na kanyamo Hataki mdishu en kama bro Jabba fresh kari ako Mkwanja cash apana joke Ana text text flash text text flash block Kwani tunaulizana Bei yanga tena umiza mans Bado anachocha mavijana Hawabongi whenever sky is around Vivare hatuwezi rizo now Maforen wa shanga iso lounge Die stolen bitch no ako Ole wana daimone, ashaga tupa mbao Itankinda na roma inatupa Tire na chimbe na nchoma makucha Kusomo na somo na toke ya chuja Unachomo na chomo na poteza future
Tire ndaxus na kanyamo Tire ndiamu na ranyam bitch Ndula nmatisha na nintush Fox na famwe zi
Zowe
Zowe Uchak shambugi itapote
Zowe
Maduki niponde asis
Zowe
Tire ndaxus na kanyamo Tire ndiamu na ranyam bitch Ndula nmatisha na nintush Fox na famwe
zi Tando nane Kia, kwa nini kesho? Jo, jumini tha, kajibi, anipa head, no brainer Tali yaki anampa stress, anateta ni mbeina Babi kila sana ni cheki, anapria na go na niz Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win Jumini tha, kajibi, anipa head, no brainer Tali yaki anampa stress, anateta ni mbeina Babi kila sana ni cheki, anapria na go na niz Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win Babi lakini anatekwa na chrome Hama hose kwa DM wame chrome Asma ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone Asma ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone Yo, 24-7 studio na rap Bitches keep blowing my DM From AM to PM sometimes you map like I didn't see him Wana nipenda juu ya fame na juu these souls don't love me Nenda super greasy mode ni mareka mabukati Jumini star ka JB and pa head no brainer Tali yaki anampa stress Anateta ni mbeina Babi kila sana ni cheki anapria na go na niz Anadai kuhang na team Anadai kuhang juu gengi na win Jumini star ka JB and pa head no brainer Tali yaki anampa stress ana tet turning blaine babi kila sana ni cheki ana pri ana go na knees ana dai ku hang na team ana dai ku hang ju gang na wing
AJ una claim umpo ana pri ana pri ana pri ana go na knees anapenda kupelekwa out azin anapenda ma treats kimuliza anapenda ma cakes kimuliza anapenda ma creams and she always on the creep vibe bi anapenda kupiga ma pics oh boy ame catch my feelings umpo wake ana roll na team amechoka kubaya ma pizza nataka nimuoneshe hii life ya east anasema my friends indeed sometimes and they kuni kiss anasema my friends indeed sir sometimes and they kuni kiss every day tunakuanga ma meds strictly easy track ni ma overdose wanauliza wana ask ni nini ni wapoa tume overload nime ball drip zangu it's solo mister copado b-boy sis in my don junior ki el chapo lucky or not ngoma zetu go on repeat tunachapua easy ma short top but tunawacha waki sweep 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 sitko fresh kama daily milk fresh, ni aluta kibiriti ni mastim na matopa ting
jumini star ka JB and pa head no brainer tali yake anampa stress ana tet turning brain ababi kila sana ni cheki ana pri ana pri ana go na knees ana dai ku hang na team ana dai ku hang
keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa team kuomoka tunapiga busy ya ukora bora mboka kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke
sindo wale watoto wa korofi the loudest koploti vijana landlord ya uski ndo ananulia anga wapangaji soni niko na 3-day notice ati mindo wanejaza motive kiateka pigwa kofi nkone kwangu bila kubisha hodi drila mbaka kwa ngozi looters kushinda wajozi ringa tu kuingia roti atulali ya luta kasoki utatoka majozi tukishia upate una kitu kwa pori show majozi sina doa kipitia homa chane na John gava intaka kuni cross jua TS wajawi support ndoma neighbor ati ana report ajui Kenya ni ya corruption zone wise man kama Solomon mambo ya moyo josi watu force right man nimeyacha home juu ni mzito ebun pige phone keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa team kuomoka tunapiga busy ya ukora bora mboka
kwa bed shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bed shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bed shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bed shit na changamke sure bet is street must mean changamke show na bilani kuhaya silaha ndo stakabadhi na require steps songs a giant what really help ndo analeta defiance money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters when he hate ndo manoko required wa mama wamepump us na madiapers ati wako wapi where wanabonga nini ati wako lakini nini what I play blind now that you fit bila njiso if I believe you life can see so mrembo napenda ni kifo uzo mimi ni nani mkora kwa ganga na mwanamke na rumia mtu wake wivu kina nani mali zao si wapora bet is street must mean changamke
keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa team kuomoka tunapiga busy ya ukora bora mboka
kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bet shit na changamke sure bet is street must mean changamke kwa bet shit na changamke sure bet
Yo, kwa nini kesho? Yo, baby from Mesa now, what's the feed, yo, and I have to learn Please, that baby girl, tukitoka na ma-op, will you be willing to glide? Tukuna resistance, importing toys, do not know my fumble or lie Tukuna resistance, importing toys, do not know my fumble or lie Baby from Mesa now, what's the feed, yo, and I have to learn Please, that baby girl, tukitoka na ma-op, will you be willing to glide? Tukuna resistance, importing toys, do not know my fumble or lie Not as it says, important twice, you don't know my fumble or lie No kwa minute, sema nani lo king kwa idrit Nye hama mbrina mefanyi dan did it Kwa block out, me pull up, skid it Fucks na me, boss catch my feelings Asha angapa me die, sina feelings But here me, after me kula hii meeting Kasi na roll na me, kaziki show This is central sea, bani kona mabanga Kwa disturb your tension, loading Makibonga takataka, kuna kamenzia kufanya loading We live this life, huku is baby girl, you thought was jogging This is answer my plug, yeah you know that I got my savvy popping drip me clean, where I go fly in the kind of my bar
Kwenye na roga, kwenye na ranga, na jani madawa Yo, kama we ni mchizi, magenzi na play I'm so NY, na KIA Junior, I'm dripping, huka LA Masai na madunga, mamere Dr.
kutoka SA niruziyanga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nije Don Munga, wuzu mini nani. Tarano nilimpikana na nilitaturukana, nilimpomesha kilami. Munga na wakana, mwizi ya likagwa, burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kuzifanya, hizo matawa, machaba na mira. Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachayo anajificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mpaye ya mtuni ya magriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoyenda kuiba. Sanseo likuja na Mazda, idha fulani, nike kunya chwada. Za ovyo tu kuni hada, atijuya handa, kutalala mada. Saizan kwa madawa maduya, mta do what? Vitu wanadu tunabu, wanabuya, wanaguaya. Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa pano unasima. Kama siku chote mami, risto za fire dakuna. Nani, nani, ni wakadinali ririma. Matoka mroto tena kusaki ya friend, I'm junior tema. Matoka mroto tena nkingi ya keja jungu inatepa. Matoka mroto tena kusaki ya friend, I'm junior tema.
Alitaka ningiwe marungu, wapi join formali wanyungu. Tulimchungu ch, nugu tulimonya 18 kiumungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, bizleji tukiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, bibi ya corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi ubitisha. On toes jua mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slave design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umepika, uneza rudi Jack Desbila. Sita manch tangu late match, sezi fight ya system corrupt. Na usifaska wezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako li mtuwa kwa ba, malifisa nli anwari save. Na coast uko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death, mtaju ya wizi. Send ko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death, mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na
bima. Tano, nane,
what you talking nane, nesa kubaya kwa kano na sima.
M-A-R-I-G-H-T. Listen. Joe, B-boy this, B-boy that, you talk me cheap. Mna bonga kama my body's lol. Your talk ni cheap, your talk na sema mata ni katan kwa around a bongi shit. Shit. Your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap. B-boy this, B-boy that, your talk ni cheap, your talk na bonga kama my mom's lol. Your talk ni cheap, your talk na sema mata ni katan kwa around a bongi shit. 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 Your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap. Oh boy, itabaki umesh. Shika wezi do shit. Wanasema umeshinda match for half second half, mina come back quick. One day kutuwa kwa system, B-boys mina come back in. M-R-I-G-H-T, don't play with me, I'm a comeback kid. Ninja ki Assassin's Creed, lifestyle ni mashash na makali with. No couple boy ni stana, this baddies wanna marry me. Where you from, where you from? B-boys nimetoka east. For real, neza look like clans, kwa hii game nime load my cheeks. One day wata buy my whip, whip. Your talk ni cheap, your talk ni. One day wako na mapeng ting. Your talk ni cheap, cheap. One day wata buy my whip cap. Your talk civil, your talk civil, your talk civil. B-boy this, B-boy that, your talk ni cheap, cheap. Mna bonga kama my body's lol. Your talk ni cheap, your talk. Mna shwe mata ni katan kwa around a bongi shit. Shit, shit. Your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap. B-boy this, B-boy that, your talk ni cheap, your talk. Mna bonga kama my mom's lol. Your talk ni cheap, your talk. Ana shwe mata ni katan kwa around a bongi shit. Shit, shit. Your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk ni cheap. Me and my charge ya wezi to study, kwa hizi streets kwa on and off. Off. I'm straight out of cash money, feeling like when my leather soft. Soft. I think to my waka red, my traps go on and on. Kani cash unajua tuna spend, you know the drill, sit na boy. I'm a nigga wanaga test for sure, mina penda my lemonade. My lemonade. Why game unapenda nani? Anasema my favorite. MR. No air to na mashups, tuko bandencho, ana suffocate. No air to na mashups, tuko bandencho, ana suffocate. One day water by my whip, whip. Your talk ni cheap, cheap. One day wako na mapeng ting. Your talk ni cheap, cheap. One day water by my whip cap. Your talk civil, huh. Your talk civil, your talk civil. B-boy this, B-boy that, your talk ni cheap, cheap. Mna bonga kama my body's lol. Your talk ni cheap, your talk. Mana shwe mata ni katan kwa around a bongi shit. Shit, shit. Your talk ni cheap, your talk ni cheap. Your talk ni cheap, your talk ni cheap, your talk.
Full Excel, your jacket, nime go loco. Space kia joto. Mino niliplan hizo koto. Manza I made it, bitches a lotto. Wako tute my fans, FM ya inoro. Off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid. Lazma ni team yondoto. Triple XL, your jacket, nime go loco. Space kia joto.
Mino niliplan hizo koto, manza I made it black as a lotto. Wako tute my fans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon
mato. Nilipitia kando na wasoro wa shandika journal. Ati must mege ukatano, skilla hustle na ingiza muscle. Nyongo low kwa dance floor, next thing gunshot. Tulimtoka tuvi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minute sini team no sleep. Beats flani zimerunda mgali suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics inaonyesha Joe miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi walikos kipindi ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy DCI walikusha ucheze chini.
People excel your jacket nime go loco space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black as a lotto. Wako tute my fans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL dio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black as a lotto. Wako tute my fans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Dom Grande ndio logo, tunawapa moto kakifaru ndogo. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa mshikaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alinjepa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupandanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya venya lifanya, kaldrogo, kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu, itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yu ni ita zedi, ati munga mini papi. Pull up nangeo satari, na wala simlami hamela nin papping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya Moscow mwarabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwanini nime kimbisha wangapi. Deep is street bila utani, ops wa kuwapi ni jipin maukapi. Muitua Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Muitua Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL dio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black as a lotto. Wako tute my fans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto. Triple XL dio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza I made it black as a lotto.
Wako tute my fans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Niko na mande makumi kwa club, na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me, kila mahali kwa kiani kitam. Wakamo ni kuchafua, inside maguna wakab. Kwa vete kishika na maglan, nebo tabo na Johnny kubad. Na jua tunashadown clubs, wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart pa streets, how hard we jota land. Wanatan tunatrap for fun, nilipua kama Al-Shabaab. Uwezi hang na see, isike hini bad
west rap. I came from the west, wapi, wild wild west. When he nani kama the chest, just like the best. I took the loss, slammed the post. Yang done shit for mom at home. Na jange majengo ming go home. Tuzogo sayana mahon. Simma simba to may mahon. Na try to get some cheddar. And when you put some food pa meza. Penga na nbembeleza. Na nem the beat. Usiache food pa meza. Nkidungi atenjenta enda. Anajua min ke pachesa. Get the cash no get the cheddar.
Niko na mande makumi kwa club. Na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me. Kila mahali kwa club nikiplan. Wakamo nekuchafua. Is it size maguna wakab. Kwa vete kishika na maklan. Nego trouble na Johnny kubad. Kuzuna jua tunashut down clubs. Wakicheki jua na run. Lazimu kwa smart pa streets. How hard we jota land. Wanatan tunatrap for fun. Nelipua kama Al-Shabaab.
Uwezi hanasi. Location sin 58 na ni movie play your tape. Face 1, face 2, face 3 min top lagger so na like this safe. I step don't feel no ape na na beep cause not rock my bep. I want the money plenty late if I get the cash I throw in a safe. Then my find the top is 5 high hello upon a slide. Kwa block my hide and seek, my hide and seek. I'm up on a hide. So whip me come na sinky so mama sita hold on tight. So whip me come na picky so mama sita hold on tight. My tongue got chocolate and I'm packing a cocoa butter. I'm a fall in love na right, so I'm falling in love, not rapper. I'm falling in rapper. So I'm falling in love, not trapper. Sweet on any purple rasta, so to not vibe, I'm a roots and ragger. Now my lovers rock, rock. Embed on machine dog spell. Show page, you lisa hotel. Ukitaka kupiga my visu, buche collection, taku connect. Ana chati book checky clear. Nandani ni glitch effects. L1X, L1X. Oh boy, mean taku select. Ni makazi, makazi ki dynamo. Easy ends, una do my tricks. Books kill my boy ka home, so una play your b-boy mix. Welcome. Wanna die ni fall, I'm blessed, bye bye you pips. Bye, bye, see locations in 5-8. Na ni movie play
play your tape, tape. Face one, face two, face three, mean top lackers on a right, be safe. I say, don't kill no ape, nana beep, it's not rock my bip. I want the money 20 late, if I get that cash, I throw in a safe. Name of my first office, five, high, hello upon a slide. Quad block my hide and seek, my hide and seek, I'm up on a height. Say, whip me, come na sink it, so mama sit a hold on tight. Say, whip me, come na pick it, so mama sit a hold on tight.
Make you kumuka, kulen me talk, I'm not in my memories, na flash. Na thank my fans, I'm go fast. Mal to me talk, we must give thanks. Not naifanye J-Hood, hood. Big boys, not appreciate love. For collab on a fog international 5858 to the world. I Nick Shiki on mic, another nini magic wand. Tuna bamba di maras, yo, bombo, water guan. Inambogi moja ngori, bro. Please just mess na fam. Inambogi moja ngori, bro. Please just mess na fam.
Location 5858, nani movie, play your tape. Tape, face one, face two, face three, mean top lackers on a right, be safe. I say, don't kill no
J-A-Y, J-E-Y, J-J the DJ.
J-J!